you, 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 you.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Clever boy. Clever boy.
Let's look at the records.
Wakati nilikuwa pale Saube, nilikutana na magelo wapa Saube. Barinchata la mona bakwato mtima usumanga iwe. My baby girl unapendwa leo, again futi mailo anisianeo. If you feel nefyo, zisunge mushe. Kontolo, kontoloka, kontoloka. Kontolo, kontoloka, kontoloka, yeah. Kontolo, kontoloka, kontoloka. Kontolo, kontoloka, kontoloka. Ukalenga no ambanga twalela vukumbi. Bantu lyonsenga na kwebolanda fya fimbi fimbi. Nangubati lo mutima wandi unajaila iwe. Awe fyo fina baby. No, no, no.
Hello baby, where are you? Nikufuni sisa moyo wanga, where are you? Hello baby, where are you? Nikufuni sisa moyo wanga, where are you?
My baby, I miss you, miss you,
miss you.
Na iwa tuma kiss you, kiss you,
kiss you.
Lorenzo ni pasa puta.
Hello baby,
Shefia kale waona manje. Ay, pano pachalo ni tutu. Noti lelo ulina ine, mailo na kupeza na situ. Ay, suuzi yo maybe plani yanga. Nenzo funati ni kupeleke kuwanzanga. Ni kupeleke kunyumba, noti kunzanga. Iwe, diwe maganizo yanga baby. Diwe chalo changa, diwe witness yanga baby. Hello ndiwe banja yanga, ndiwe ulenga nizinkala wiki. Ukapita wande kwa tini wanu wiki. Osa yesu nkala pafupi na mapiki. Da wani mukali, aza kula sama piki. Iwe, ukambela chabe na duwala mutu. Olo iyo de kumuzo nda situ. Nza kutenga we mpaka kwatu. Olo banga kambe ati wati wati. Uwa uze waza jama, tawa ila mpaka mchi kwati. My baby I miss you. My baby I miss you. Sokele, wanipunji sachi mozi. Na wanika kuyangana kwa tisindi weti na chokela kumozi.
Hello baby, where are you? Nikufuni sisa moyo wanga, where are you? Hello baby, where are you? Nikufuni sisa moyo wanga, where are you?
My baby I miss you, miss you,
miss you.
Na iwa tuma kiss you,
kiss you.
Lorenzo ni pasa puta.
Hello baby, where are you? Nikufuni sisa moyo wanga, where are you?
Yeah, Clever Boy, Mr. C2, Rich K, Vincent.
Exclusive from ZambianTunes.com.